Record.
Don't touch us on the beat.
Tutoke, na mimi nika enjoy baby, unasema maneno haujatulia.